Ministry y'ebyobulamu etongozza omukutu gweyise Partner Portal kwegenda okuyita okulondola ebitongole by'obwannakyewa byonna mu byobulamu ku nkola y'emirimu gyabyo n'engeri gy'ebikozesaamu ensimbi ezibiweebwa. Ministry y'ebyobulamu egamba nti ebadde efuna ensimbi ez'okukola emirimu ate ne ziteekebwa mu bintu by'ebimu ne bannakyewa bye bakola nga mu nteekateeka empya ey'omukutu ogwa Partner Portal abasuubira okuba abanjulukufu ku bigenda mu maaso. Omukutu guno gwakuba ku mitimbagano era ebitongole byonna ebikola ku byobulamu byakwewandiisa n'ensimbi ze bifuna okuva mbagabirizi ssaako bye zirina okukola n'ebyo ebigenda okukolebwamu. Dr. Daniel Kyabayinze, Director mu kitongole kya Ministry y'ebyobulamu ekivunaanyizibwa ku kusomesa abantu ku kwewala endwadde ezitali za mu ddwaliro, agambye nti kino kigenda kuyambako ku nkwata y'ensimbi ezisibwa mu kisaawe eky'ebyobulamu.
Buli mwaka gavumenti esoma n'egamba ebyobulamu kugenda kuteekamu ensimbi bwezisaasaanyizibwamu. Ensimbi ezo ezisinga ziba mu mikono gy'abebikyannakyewa abagenda ne bazisaka mu mawanga amalala ne bajja ne bazibasaasaanyiza wano ku byobulamu. Tetusobola kuzimanya kujja bo bennyini nga bazitubuulire. Kati tugenda kukola kye bayita fund pooling okututegeeza nti betukoze mu kino ne ssente zammwe muziteeke mu kirala. So ekyo nakyongera okuleeta obulambulukufu mu byobulamu n'okulaba ensente zigendawo. Sente bajja kubanga bwe bazirina naye ffe nga tumanyi zikola kino tuleme kuba nti ate tuddiŋŋana bye bamaze okukola.